Obang kara cake me bele tan singa tamboni tama, mole kina Bakewell Cakes. Satu kuni ko ngane dana, ni bakar uta kana be matang kali cake rembuli baka matau, katali taki, maina velvet cake, baked cheesecake, banana cake kina bung katali, toto kana isa we lava kikina. Kusa, o tata kana cake ni tani kuwa, ena Bakewell Cakes, ena tini na Muka Street mai samambula, sengiri kina tolu tolu walu saiba, saiba walu rua, se viwa ruandua, rua saiba, se vitu ruandua, rua saiba, rua saiba. Na baka noinu ibinaka ni singa tamboni tama, maina Bakewell Cakes.